Ngā mihi nui kia tātou katoa I te iwi e whakarongo mai nā hoinu e hua mano tātou te waimari I te maringa nui a kua wātea mai tō tātou whanaunga a Willow Jean Prime I tēnei ata. Ngā mihi o te ata ki a koe e hua.
Kia ora, morena. Morena koutou.
A hoinu te toi o Matariki, ara he hui nui e tuana a ki roto Waikato tēna hiaha tēnei a Momo Kaupapa.
Ai, ko tēnei kaupapa o te toi o Matariki, he kaupapa o te whare wānanga o Waikapo. He hui mō ngā tauira o e whai ana I te tohu pairua me ngā tohu kairangi. Ara ka whakaropu mai ngā tauira o te whare wānanga ki te whai wā ngā tauira ki te tū, ki te kōrero e pānaki o rātou rangahau. Ko te kaupapa, he akiaki ngā tangata ki te mahi tērā momo mahi, arā te tū me te kōrero e pānaki tō kaupapa tō rangahau hoki, kei wāinga nui I te whānau o te whare wānanga o Waikato. Nā te mea koeira tētahi o ngā tino mahi ina puta atu koe I te whare wānanga, I roto I o mahi a muri ake nei. Ai, nō reira he momo prakatihi, ki te tū, ki te kōrero. Tata ki te kotahi rau ngā tangata I reira, ki te whakarongo, ki o kōrero, ki te patapatai hoki, ki tō kaupapa. And kei reira ngā kaiwhakawā, nā te mea ko etahi o ngā tauira, ka whiwhi ngā taonga, ka toa. Mm. He momo whakataitai mō ngā tauira, engari ko ahau te kai kōrero tuatahi, ara te keynote speaker, ki te... kōrero ki a rātou e pānaki taku mahi I te mutunga o te whare wānanga o Waikato me te kaupapa o taku rangahau I nāianei. Ai, so he kaupapa tino pai tōna te, tau te kau tēnei.
Oh, rangatira te whakaaro. Me te mea nei, ka whakatoi ngā kākano kia whai ngā rangatahi I tērā momo huarahi I o tapu wai. Hoino, I tū ina nahi, I o te pēhia te hui ki tō ngā tirohanga?
Tino pai te hui. I wehe moata māua ko taku teina, nā te mea he hui anō tāku I kaikohi tēnei ata, I no reiri taraiwa mai Waikato ki konei I nā pō. So ka horea hau tino mohio kowa I toa, I ngā whakataitai inanahi, engari I te wā, I te kōrerorero mātou, I te kaputi, tino pai ngā kōrero o ngā tamariki, ngā tauira aroha mai, me a rātou pātai e pānaki te mahi rangahau, me ngā mahi tō rangapū, te mahi o te kaunihira, ngā mahi roto I te taitoke rau. Ko ngā kōrero, he pai aku kōrero ki a rātou.
O, ka pai. Hoino, e te whanaunga, mehe mea hia hia na tētahi te whai I o tapu wai te whai te tauira, ko whakatauira atu koe ki tātou te iwi. Hia hanga o kōrero ki a rātou.
Oi, tino whakapono ana hau, he painga kei roto I te whai I te mātauranga, ngā tohu o te whare wānanga. Ngā tauira kei te kura tonu, kia kaha kautau I roto I o kautau mahi I te kura, ngā whakamātautau, I tēnei tau. Ai, mena ka taia e ahau, ka taia e kautau. Ka hore ahau e tino pai ana ki aku mahi I te kura, engari I taia tau ki te whare wānanga ka tino mātau ahau ki ngā āhuatanga o te ako, me te whakamātautau, and kei te mahi tonu au I taku tohu takutatanga I tēnei wā, taku tohu kairangi, no reire kure motu ngā mahi te whai I te mātauranga, and ara no atu ngā painga I puta mai I tērā huarahi. Mōku, mō te iwi hoki.
O tēnā koe e te whanaunga. Hoino e whakai marikana hau ki a koe. Me te mea nei ngā mihi nui ki a koe e whakatauira nei e nei momo ki o tātou Tamariki Mokopuna Otira ki a tātou katoa.
O, kia ora.
Noho ora mai.
Kia ora, ka ki te.
A tēnā tātou katoa ko tērā te reo kōrero o tō tātou whanaunga kāmutu tētahi o ngā tangata e whaiwhai ana I ngā pōtitanga mo te kaunihira ārohe ara ko Willow Jean Prime. Ai e whakai marika ana hau e whama, ko tēnei momo mahi he mahi nui. Nā reira, me hoki anō tātou, ko tēnei te reo irirangi o te hiko o te ika.